ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele, ngithokoze kakhulu, phinde kwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Phethi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Ngakube ukwesaba ngumuzwa esiyaye siwuthokozele? Lutho Sanhlobo. Kahle hle, uma bekuya ngathi ngabe besogegela okwelanga lasebusika, zihambele kude nakho. Kodwa kwesinye isikhathi, imizwa nengqondo yethu kusolela khona kanye ekwesabeni la kusuke kukhona. Miningi imiqondo, imibono ehlukahlukene kulokhu kuphila esithulela yona ngeyindlela ezehlukene. Eminye yayo ingamaphutha, eminye inobungozi, kodwa ikhona isabalele khona injalo. Ekwandeni kwama-channel ezokuxhumana ngeyinhlobo zawo ehlukahlukene, kulokhu kuvela lokhu nalokhu okuza nomqondo okusikhuthuza, abanye abantu bagcine beholaleka ophathe imicabango yasemhlabeni egcine sibalawula. Futhi lolo lawulo luholela entweni eyodwa, luholela ekwesabeni. Lo muzwa wenhliziyo kanye lo esifisa nga siwubalekela ndlela zonke ezimpilweni zethu, ngakithini impendulo? Yiliphi ikhambi lalesi sifo esisimbelambela esiwukwesaba abantu abaningi abaphila naso? Izaga 9 verse 10. Ukuqala kokuhlakanipha kukumesaba uJehova, nokumazwa ongcwele kukuqonda. Okudingwa yimi nawe kulo mhlaba esikona, la khona kunemiqondo nemibono engahloliwe elokhu iqhamuka memfu singalindelele izosikeqa, sidinga inhlakanipho kaNkulunkulu, inhlakanipho kaNkulunkulu emsulwa eliqiniso neluthando. Nenhlakanipho siyithola ngokwesaba, lokho kuchaza ukuhlonipha nokunika uNkulunkulu iqholo. Ukwesaba indlela zakhe, iyalelo zakhe, amazwi akhe phezu kwalokho kwakulomhlaba okuyibiza khona ngenhlakanipho, kodwa kaNkulunkulu sikubeka eqholweni kumbe kube yikho. Lokho akuhlali kulolu, ngoba imiqondo nemicabango zinqubo neyimfundiso kulomhlaba ziza busulula kithi, zisitshela ukuthi ziwushukela. Kodwa umuntu wayenambitha wayigwinya, ngiyakutshela wena, zibaba kwenhlaba. Njengokuba uCharles Spurgeon wake wathi, lo wesaba uNkulunkulu akukho lutho olunye okumele ukuba lesabe. Ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova, nokumazwa ongcwele kuqonda. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.